badesileta.
Kudunda ndio kufinish ndio kumalo ndio kumalo
kwanza mgode kwanza mgode
sileta showdown
bono bono leza niko wapi niko rasho
ndio kufinish ndio kumalo
chibak na jag chibak na jag
denge 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 nilipigia denge kisema yeni leta
nataka ni msese nataka tumbebe
bade sileta
tena wema pewa tako kwangu ni clean so butafagia kwako
bade sileta
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you suck.
Boom like a time bomb, girl I make you boom like a time bomb.
Hey, look at Diggy, uskie fit in a day, kuku pin, maze uskie diz.
She run a dope, she run a sponsor.
Bigger look up, pull up, watch me.
Yeah. I'm in a dress, I'm a pull up, na mini kuteremsha toja mdogo hadi chini.
Dansa kutonjo ni dansa majuu, dansa ikishika unazungusha mguu.
Na niki fika unajua masaa, niki rusha unapapa sana, niki
Ronza ina bamba, Ronza ina bamba, Shabra ina bamba, Kido ina bamba.
Ana shika tamba, ana weka vodu, ana piga tu flash ya jali chesa. Ana shika tamba, ana weka vodu, kuzitoka zake zikimshu ni mauru, sini kwa mando ndani ya skali
madam na kudai, umedunga mine, unapenda manguai una dance fit, unawacha niki smile high ama niko high, jua lies, ime nice
bade sileta
ndio kufinish, ndio kumalo
deadly, deadly, dance ni deadly, deadly deadly, deadly, dance ni deadly, deadly deadly, deadly, dance ni deadly, deadly kufinish, kumalo, ndio kudonjo deadly, deadly, dance ni deadly, deadly deadly, deadly, dance ni deadly, deadly deadly, deadly, dance ni deadly, deadly kufinish, kumalo, ndio kudonjo
jibaga jat na msupa ni wajuja fine, pretty, pretty, fanta shape ni ya chupa zake si za nyayo ni za matunda adi mtoi flani kare na mezirunda form ni gani sunajua form ni parting form ni airplane mood som ni party gone me care day more sack di panty come to party rasklat come to party bank ni gani nyuna deko sunda ganji bwimwe na jeti kamina deko shika gari wanami on the beat susha jwani maridadi deadly 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 deadly
deadly deadly dance ni deadly 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 dance ni deadly 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 dance ni deadly deadly kufinish kumalo ndio kudonjo deadly deadly dance ni deadly 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 dance ni deadly 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 dance ni deadly deadly kufinish kumalo ndio kudonjo
love the way you twist and I turn up. Hotter than lava, my girl, you a burn up. A nice girl you be never ever heard of. Hey Miss Fatty Fatty, you a murder. Me love the way you twist and I turn up. Hotter than lava, my girl, you a burn up. You a burn up. And so me go so then the kitty them pretty so they dog them a bark. Love the way you whine or you walk and attack. So when you take body like a rocket, it a spark. Dicky is a hit for nigga, them top chance, hey. White, black, brown, slim or brown, me not care. No matter the time of day, them fi get slay anywhere. Me no rich, but if a stallion man a millionaire. Y'all if you have a tidy, fling it in here. Me get, hey Miss Fatty Fatty, you a murder. Me love the way you twist and I turn up. Hotter than lava, my girl, you a burn up. A nice girl you me never ever heard of. Hey Miss Fatty Fatty, you a murder. Me love the way you twist and I turn up. Hotter than lava, my girl, you a burn up. You a burn up, yo. Hey, wind around, make your trunk eat the ground. What a girl and they will mix up them style with Willy Bones. I dance, we confidence, so no time fi sit down. Miss a big up all of the girl and Muno, they will silly stunt. Hey, I mean, kitty with the hygiene. Roll up in the dance, always nice and clean. Hey, I mean, the proper looking wifey. From your other tighty, really you're not sliding. Hey, Miss Fatty Fatty, you a murder. Millie loving the way you twist and I turn up. Hotter than lava, my girl, you a burn up. A nice girl, you me never ever heard of. Hey, Miss Fatty Fatty, you a murder. Millie loving the way you twist and I turn up. Hotter than lava, girl, you a burn up.
Luka tuko F2, Nditu, Fina, Supermarket to Bebe, kama Mirakonza, Jesus, John Minor, Deka Deka, Massive, Kamzozo, Kazoze, Matawini, Ogre. gana na kwani fomi gani nasichana ni mambo fulani waka seti mizani nasuka unipati ura disco siyani kende teno cha taxi rasa napiga mbati kishoto jani kaki astenje misilali
silali
njegi anataka ngapi
ngapi ngapi
mesemo liona wapi
wapi wapi
sungo jana kamsahi
sahi
astenje misilali
silali
Njegi anataka ngapi
Ngapi, ngapi
Nisema liliona wapi
Wapi, wapi
Siungoja na kamsahi
Sahi,
sahi So basi digi dikla Mbichi, wanda Mbichi, lip gloss Mbichi, shali Mbichi, iPhone Mbichi, nywele Mbichi, kila kitu mbichi Toka juu hadi chini Dikla, mbichi, wanda Mbichi, lip gloss Mbichi, shali Mbichi, iPhone Mbichi, nywele Mbichi, kila kitu mbichi Toka juu hadi chini
Mrenga ni mbichi Mbling ni za isich Mpua ni badi shati bagi ndani jisting Jana aching leo kwa mbo kesho Christine Yani mama lafu wife ya lafu bibi Malika ni fisa fika maibe Situlisunda kama over juu ya dibre Kwanda kani mbichi buda sizi zia chainde Uko only fans unakata ni kudi Nganya kasi mbichi sizi panda yoni lori More money more problems uwangangori Na uko daystan ino asupa kama 40 Badala wende lecture wako kwangu hadi jioni
Yo upenda nikivaa vitu tight Alafu aseme baby me and you tonight Ina makiasi aa wesi demshai Na ni makali wacha stories wa polite Cheki inasonga left na right Besi siwi rushe left to right Kana toa form show tupo site City girl ana wakati tu Stenje misilali
Silali, silali
Ndegi anataka ngapi
Ngapi,
ngapi Lisemo liliona wapi
Wapi, wapi
Siungoja na kamsahi
Sahi, sahi
So basi digi dikla Mbichi, kwanda Mbichi, lip gloss
Mbichi,
shali Mbichi, iPhone
Mbichi,
nywele
Mbichi,
kila kitu mbichi Toka juu hadi chini Dikla, mbichi Kwanda, mbichi Lip gloss, mbichi Shali, mbichi iPhone, mbichi, nywele, mbichi
Ndiyo kufinish, ndiyo kumalo
Wina alo mingo we Naman, 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 We never gon' follow it up. Only if you turn up in a dance and a thing bout clever, only tell me that song clever. When y'all fast up in a chance, I wine and a pass. Tell me which one you prefer. Yeah, of course, woman forever. Whether in a daily man later. That's why me we never leave out tether. Call me don't know she ready to whatever. Call her, tell her, ring the tape measure. Me I go dig up the whole of treasure. Woman with joy, y'all with pleasure, pleasure. We have them as villager. Father God never create none better, none better. When I go mingle with no man, 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 no man. We don't mix up with no man. We don't blend up with no man. We don't wrap up with
man, Terrier and carrier.
We not gonna be going. No man, 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 no man. We not mix up with no man. We not blend up with no man. We not wrap up with no man. We not mingle with no man, 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 no man. We not mix up with no man. We not blend up with no man. We not wrap up with no man.
Go and dance up with them one another. I did the teacher love, y'all pussy for life. Baby, come here, girl, position so.
Me love it when you wind up in front of me. You're stress free, you're no green like the mango tree. Grab up your pussy,
baby. You know I'ma want to fuck you. You know I'ma want to fuck you. You know I'ma want to fuck you. Wind like you want to fuck you.
Girl, you no see your pussy and me body agree. Watch, in my watch, she a watch, in my watch, she.
Baby, you know I'ma want to fuck you. You know I'ma want to fuck you. You know I'ma want to fuck you. Wind like you want to fuck you.
Tick tock on this beat, tack tick tock on this beat, girl. Fuck
me till me dick pop on your back broke and your rib crack. Make me cocky in a condom like a present in the gift shop. In the club or in the dancers, give me right beside the diss track. Fuck me pon the sound box, fuck pon the sound box. Flesh chop up with brown axe road sex and off the bow cats. And it's against the law to fuck a new pussy raw. So me condom, me java. Yeah, me love it when you find up in front of me. You're stress free, you're not clean like the mango tree. Grab up your pussy, baby, you know I want to fuck you.
Mikono juu, nika unaitisha offside. Strictly ni wapo watu, siche zangi both sides. Wali nishika nikanza kuliza cops why. Says a wash trapper na ni point, it's that guy. Kasi na answer nilikuwa na wacha blanks. Na ikibidi ata siguzi pepeiru divleli kam. The money came na siku kosana na fam. Bado loyalty ni priceless, ujana ni scam. Easy come, easy go, easy come. Sini ho, cheki sizi die broke. Heri ndedi na typhoid. Ujai kula ubambla unajua nini kusu growing up. Poor as a broke boy, no shoes, no toys. Life ni ngumu tatani mefanya BBL. TV ya shiki channel ingine ni CNN. Mada naliazungusha aerial nione TD Jakes. Hapo lenana basa wili yona BMX. Hakuna skill, wako casual kwa easy beats. Tao so kwa imbling, shingo ipewe title lead. First time to limit, nilijua shori ni flick. Jota kabla salamu washani ambia nifunge zip. Na kuanga kazi joka daila kamboch. Na magiz bado niko on kama cockroach. Mini mtenda dhambi lakini nambia God. Ukibariki wengine tafadhali usini ghost. Traffic ya Nairobi ni mingi na itajichopa. Benz car main course, bima car saucer. Mina bro tuko kimoja car contra. Noma si noma noma ni kurudia noma. Bloody bastard unajifanya guangi. Rides the Peters kawa safi. Miaka neina nishangusha ma classic. Nesabudona siku pita mathematics. Awadu dem na kubrizu sini blame. Kaunataka picha iwaki ongeza Asia dania frame. Misi nanga test ata flavor sizi tell. Computer lesson mina chora ma mistari kwa Excel. Kila dima kona Charlie sanda kari wahu. Siku langi kabe jueleta managu. Mzayali Nikola kasema mwanangu. Kila kitu fanye kaga na sababu. Gangsta rock weifanyo siulize. Na ficha white kangolo zandu kibe. Hizi madildo wananunua eBay. Ndos nafanya wasupa waringe. Wele tajazi na unitupenda ni agrao. Kuwa shua tutafunga mbele yao. Siku wa piri, siku wa skao. Hadi ma cool kid, siku wa nao. Ramka, neza daddy ukispita wak vas. Washa, skuzi ngem kwanza leta taska. Labda, nina msupa we utaka kumanga. Ubarikiwe kauli pray, situfike this far. Boom.
Kali cop, them want the dance to stop.
Allah.
We na pay them no mind, we dance to bass and just a rock. We do them want me drop.
After we na hear the shot.
We na pay them no mind, we dance to bass and just a rock. Yo, everybody be a do gangsta rock.
No,
lean back, oh, do gangsta rock. No, you want to catch it somehow, do gangsta rock. No, put on your black, no, do gangsta rock. No, everybody be a do gangsta rock. No, roll up, flip, yo, do gangsta rock. No, ask them your deep throat, do gangsta rock. No, everybody move your body, make me let you rock. No,
gangsta find a dance bigger than the thriller.
Two,
me check the rock, where it is.
Come on,
now one ya illa, now one ya still a lock. Don't let me be to tell a villa, show them how we do the rock. I don't have
villa. Open the club, VIP.
The pinty killer, now no rhythm be carried apart. Left it under your pillar, hold me pillar, hold it, gash a rilla. Put up on the thriller, make she cha 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 on it like a caterpillar, pillar.
Everybody be a do gangsta rock now.
Right.
Lean back, whoa, do gangsta rock now. You have to catch it somehow, do gangsta rock now. Put on your glass now, do gangsta rock now. Everybody feel a do gangsta rock now. Roll up, flip, yo, do gangsta rock now. Ask them your deep bro, do gangsta rock now. Everybody move your body, make me feel your rock.
And say, ooh, 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 wah wah wah, we said the girl never be speaker. Sitting that tree.
How many girls they must say that they have some secret to share. Them ask me if they wire. They said they better be talker. God them not care this year. And nobody them not fear them. Say wah wah wah, we da. Wah wah wah, we said the girl never be speaker. Wah wah wah, we them say wah wah wah, we da. Wah wah wah, we said the girl never be speaker. Cause I'm ready enough with them, them career. So talk up, cause you no care. Upon the Bible you will swear. Say them man they in there. And so you want me to treat them. So shout it out, yeah, my friend. Them all a act feminine.
Yeah.
I come back one genuine.
Yeah.
I will the girls, they must say that they have some secret to share. They ask me if me wire. They never be talk of God, them not here this year. And nobody them not fear them. Say,
Shanki kula nyama choma tu firi firi na taska. Bro mejituma ako kazini anaisaka. But anajua bibi yake anafanya nini naivasha. Boy, akisi Kenya kuna content. Na shindwa dunge chengani so nazidunga zote. Anataka nmwage ndani mina mwaga kwa matope. Si ubonga kila mitu kitaka ganji itoke. Normally shembeteng mamoli kwa Henneken. When I meet you my friend we got rich in the ends. Tulimtupa kwa bootsi tulimtrace na magan. Kawa mini tuko luzu lizesh the falling arm. Sini mabagla for sure na hisi siri. Bala klapo wezi njua kwa CCTV. Bro niki muambia haski na esi kiziwi. Kasi vizu tanipata ni mesare siki mbizi.
Kuna pali na fagwe na nani zai. Sweet vlani shua popsa kawasaki. Jege masanse hawa tutaki. Kapu nitambui siku tambui.
Wazi mwakona waps kauna ngam na mawaps kauna ngam na mawaps kauna ngam na mawaps.
Kwara na waps kwa dhara ukikwara. Askari wa msitu gizm kukimbiza maswara. After masjid masti iki lost isit wasinti. Napiga baroda na kikwara. Tumbo yoyoto mpo ya zili zombo tosti zoma ngoto 6 feet with deep deep ni vilalimar. Homeboys apana taka mchezo atina hama. Tomboys bombo kwa tupato. Lizazi mar baroda sarek ndipi tukishukizo masa. Minus warazi tula adingi maombi. Taki news joe mweshimiwa kuyendaje tena jama. Divide makazi zita msingi tute. Bobby, what about PCCBs? How about Gen Z? How about that? What about PCCBs? How about Gen Z? How about that?
Kuna bahali, nafagwe na nani zai. Sweet vlani shua popsa kawasaki. Jeke masanse hawa tutaki. Kapu nitambui, siku tambui.
Kauna ngam na mawaps, kauna ngam na mawaps, kauna ngam na una. Wazi mwakona waps, kauna ngam na mawaps, kauna ngam na mawaps, kauna ngam na una.
Yo, tuna drip design tumekuwa maplamba. Tuna beef josta ni kamtezana. Labda peace talk ama kofika ya nana. Pigia skilo tuchukwe mask and kaza das. Mini bro kwe shit siati na jigas. Kuna bro amejipin kia AP na ngiwap. Mili yangu ya kwanza ilishikanga nikirap. Tuko wasp chunda bees wera imetukuza wasp. Soshi moja ya pili ya utat na una kuf kuf. Tuko holy masoja matroop na makrook crook.
Unangam, unangam.
Ulidaya tuna kitu na una makali na graph yetu una improve. Speed flani Kawasaki niki come through. Kama lightning tuki jam niku strike tu. Kudigida warazi ndo kitu si udu.
Kuna bahali na vagwe na nani zai. Speed flani shua popsa Kawasaki. Jeke masanse hawa tutaki. Kapu nitambui siku tambui.
Kauna ngam na mawaps. Kauna ngam na mawaps. Kauna ngam na una. Wazi mwakona waps, kauna ngam na mawaps, kauna ngam na mawaps, kauna ngam na una. Wazi mwakona waps, kauna ngam na mawaps, kauna ngam na mawaps, kauna ngam na una. Wazi mwakona waps, kauna ngam na mawaps, kauna ngam na mawaps, kauna ngam na una.
Have a new style where them call it
Fula Jet.
When me say the style name of them know
Fula Jet.
Everything me do what we a give them
Fula Jet.
Give them
Fula Jet.
Give them
Fula Jet.
Well if I'm a girl in a we a give them
Fula Jet.
We take care of we a give them
full and jet.
The whole 2000 we a give them
full and jet.
Give them
full and jet.
Life is worth the living, so what we do?
Give it to them.
2000 now, so what we a go do?
Give it to them.
War them, war block talent, we just
give it to them.
And
give it to them.
And
give it to them.
All them a flip up, them can't come.
Give it to them.
Them and them gun talk really nah.
Give it to them.
See them a flip up, but me know them can't.
Give it to them.
Hey.
Give it to them.
Hey. Have a new style where we call it
Fula Jet.
When me say the style name again now
Fula Jet.
Everything we do what we a give them
Fula Jet.
Give them
Fula Jet.
Give them
Fula Jet.
Well if I'm a girl then we a give them
Fula Jet.
See Shams there I him a give them
Fula Jet.
2000 hour we a give them
Fula Jet.
Give them
Fula Jet.
Come. Guess who's back in the new millennium? This a maga boy, you bust the whole place down. Come, hot a fire when me come be burn. I wanna love the fire when you burn the metal run. Turn, call them start the war and watch it done. Never know we bust it till we finger them now. Come, you love the journey when you come. I want more get a youth a bust out of this slum. But have a new style when them call it
Full on jet.
I miss a new style name again now.
Full on jet.
Everything we do I be a give them.
Full on jet.
Give them.
Full on jet.
Give them.
Full on jet.
But if I'm a girl in the way I give them.
Full on jet.
If I'm a boy I be a give them.
Full on jet.
2000 I'm a be a give them.
Full on jet.
Give them.
Full on jet.
Anna, Chica Tambla. Anna, Weka Vodo. Weka Vodo.
Pull up, pull up, pull up, pull up.
Yes, them finna say this is Lila Ikea right now. We're representing for the greatest.
Select that showdown.
And them know I go on the lion roaring up. Make them know say we don't play. We feel it.
In my hood. In my hood. Anna, Chica Tambla. Anna, Weka Vodo. Anna, Pikachu Flash. Yeah, Jolly Chesa. Anna, Chica Tambla. Anna, Weka Vodo. Anna, Penda Kuzi. Toka Zake Zikimshu. Anna, Chica Tambla. Anna, Weka Vodo. Anna, Pikachu Flash. Yeah, Jolly Chesa. Anna, Chica Tambla. Anna, Weka Vodo. Anna, Penda Kuzi. Toka Zake Zikimshu. Anna, Chica Glassy. Weka Barafu. Luku wanapiga ndula ndio huwa chafu. Ah, dem ni peng, kitu poa alafu. Bunda kilo kumi jegi topa menda susa.
Okay, approach, proceed, na caution. Toxic, hini poison, ina flavor ya passion.
Kitu tamu mix ya genge na dance. Kama kafraye na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sandes yako charge. Ni mauru, sini komando ndani ya skirt. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana, Chica Tambla, ana, Weka Vodo. Anna, piga two flash, yeah, Jolly Chesa. Anna, Chica Tambla. Anna, Weka Vodo. Anna, Penda Kuzi, toka zake zikimshu. Anna, Chica Tambla. Anna, Weka Vodo. Anna, piga two flash, yeah, Jolly Chesa. Anna, Chica Tambla. Anna, Weka Vodo. Anna, Penda Kuzi, toka zake zikimshu. Anna,
oh no,
azija shika we shidako.
Oh no,
ulikuliwa manzi yako.
Oh no,
brosi ujipanguze jasho.
Oh no,
weni kibanda kwa hisoko. Ukini acha mina suka budako. Kila sande uko simu kule sose na popcorn. Na sio stiff, ngoja kiasi ni godo. Mtoto nasty celeb toka burwa di bondo. Ana ana sifa za kiajabu. Anadunga mini July na hana sababu. Ajali miaka bora form ya adabu. Na shuku aligeuzi ya morio wangu Adamu. Ni mauru, hako siko ndiko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sandes yako charge. Ni mauru, sini komando ndani ya skirt. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana Chica Tambla, ana Weka Vodo. Ana piga two flash, yeah, Jolly Chesa. Ana Chica Tambla, ana Weka Vodo. Ana Penda Kuzi, toka zake zikimshu. Ana Chica Tambla, ana Weka Vodo. Ana piga two flash, yeah, Jolly Chesa. Ana Chica Tambla, ana Weka Vodo. Ana Penda Kuzi, toka zake zikimshu. Ana.
The DJ who's got that party turned to a crime scene because the ladies have been fighting over him. Lights off. Speakers on. Turn this motherfucker up. Turn it up. Turn it up.
Umedunga mini, unapenda manguai. Una dance fit, unawacha niki smile high. Ama niko high, jua lies, ime nice. Madam na kudai. Umedunga mini, unapenda manguai. Una dance fit, unawacha niki smile high. Ama niko high, jua lies, ime nice. Lazima ring lad. Ndiyo msupa atukunyo na mapicha. Social media siyo wote wa mafilter. Kuna wengine personali wa meiva. Na bado nyumo napata mebarikiwa. Ukitupa vibes kawaida wa uringa. Lazima fiki bendo katike na madiva. Dizen nimezoza imi bakini tuwe isa. Yo, madam na kudai. Umedunga mini na unapenda manguai. Una dance fit, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies, ime nice. Madam na kudai. Umedunga mini na unapenda manguai. Una dance fit, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies, ime nice.
Nakani kwela mina daftanga top tier. Memejiweza mejibeba na jitaftia. Jubilado, kastori na kukanyagia. Kupanuka artiza lata kuna kutulia. Alijichocha na kusema venye mini player. After kupate jano siku manzali nipea. Ako na chali na bado mali na pepea. Kanairo blanda tukicheza tunakuchezea. Painting ni sura zingine neza adisia. My light skin ndo kidogo mina changamkia. Anajitepa na mendo najipulizia. Na kani mechi anapenda kucheza na gia. Yoka ni kwela minapenda kujitaftia. Sio lazima bigi minapenda petit pia. Hawezi zima kama mzinga nongeza na bia. Na usipochunga kama kiti aneza kukalia. Allah
madam na kudai. Umedunga mini na unapenda manguai. Una dance feet, unawacha niki smile. Kama niko high, jua lies ime nice. Madam na kudai. Umedunga mini na unapenda manguai. Una dance feet, unawacha niki smile. Kama niko high, jua lies ime nice.
Boys wanataka tuende tuwe shada. Round mbili tatu sasa sisi tuko rada. Masafi wakikam tumesha jikata. Mali zangu safi hadi uzi kazipata. Masoja wakanipata. Jana hebu sema kila kitu konafanya. Afisa mina juna taka tuku kanjwa. Nilikulwa maviboko zote kwa mapaja.
Ngwai ngwai, mangwai ngwai. Ngwai ngwai, mangwai ngwai. Ngwai ngwai, mangwai ngwai.
Nilichocha masa niko chacha niko ta. Kumbi niko base jaba na kishash. Kipiga tunaenda mtaani very fast. You try to do your thing, I'll also do my part. Alichocha saim guziko wa guziko wa. Never a thing, I mbona unangana unaka. After strap ni karibia na kashata. Linidai wakanidai batimbaya waka.
I'm just in the mood for some sweet sex.
Die, die, die.
You ready for me, baby?
Die, die, die.
Baby.
Die, die, die.
Whoa. Just come pop on my Brazilian ear. Hold up my room. It's too tidy.
Die, die, die.
I'm in a fucking
boy, check me head and shoot me in the corner. Somewhere under bed box I spring under. Tear off lingerie and start the drama. Him rub him finger for me, keep me feeling getting harder. Cocky bitch, me a ball for mama. Him a play trinket and me a bang piano. Bumbo pussy rasta, tower this me under. Sweat a run out a race in the cock saga.
Die, 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 die. Die, 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 die.
Watu wana break up. Kuna watu wawili wawili wanachezwa na bro. Mara ngapi unamwita ukilengwa na kama jai notice fadhila limteka. Kuzikala wako ni kulalia tu pesa. Mabuda wa vitambi tu ya prado simpesa. Nanguna kiwa maji anatekwa bila pressure. Form zake za kulewa zipandisha tempa. Sare story mingi tulikuta na December. Kimona kuna daru wejua kuna mambo. Kitu one time kanibiza kulevako. Backdoor tuko jam down ni kulight up. Mina die short fine pass na mabundles. Baby calm down bado una wine. Kuzidisha moro wake fine bini brown skin. Nyanye dem kitu safi uwezi fikiria. Mara mbili ulalindani. Napatana na wenda na panga ja weekend. Na die in the club ashikishizo vibeti. Vibeti za masponya kipungisha kiuno. Na die ashikia ball nda peleke mbaka euro. Story za uongo jisponyo na kiyolo. Na tinga di maguru. Na kwela ni mamboto chatishi kwa mamoro. Fikia di mokoro. Na doba zangu genja kuteta mtoto wa sonko. Mtoto ni kisonko. Anapiga pick ndani ya nyumba na bado ananimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire. Jordans kwa itune nikiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Anapiga pick ndani ya nyumba na bado ananimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire. Jordans kwa itune nikiroga beat. So manze hepa si watu wana break up.
You want a man to punch your heels to the sky. Run up, come here, come break, set you the night.
you make only pan eyes. Bite your lip and roll up your eyes. Bring your teeth, are you pleased with the size? Girl, you must sigh. When you book up on a girl, you better know. Say, you go walk that, pump that. Girl, them to feel it. Ride like a jockey when the pedal on a wheel it. You seal it. Things when she hide me, reveal it. Bless with the talent when she just can't believe it. Especially the points I let them to the ceiling. Show a kind of go on wicked ya this evening. Later see if she no must catch feelings. Me have the sexual healing. Put up your hand because you're ready for your ride. You want a man to point your heels to the sky. Go out to break and break sweat through the night. Y'all in my side. You want a man to make you make only for nice. Bite your lip and roll up your eyes. Bring your teeth because you're pleased with the size.
Show them a flirt with man from what we kill below. Before you get attached, them girl, let's go.
Jaivo, usi worry baby doll, kuja ivo. Beb kuja ivo, ivo ivo ivo, beb kuja ivo. So baby kuja ivo, usi tense baby girl, kuja ivo. Beb kuja ivo, ivo ivo ivo, beb kuja ivo.
Allah, kuna venye na feel complete. Tukiwa na wewe ndo nikute my miss. Akinipa hiyo kiss, mathematically breeze checky. Kitu ya fast, achana nole fiat ati. Juna kudai nilisare kwa tukuote. Look best, tukia chilia hit. Tumezoza kila chum, toka kite hadingong ha. Niko malin love, kile kwa maji. Physically fit, nime drip, mini clip. Unajua unanga form, ukijipaka cologne. Ups like you wezi know, tusha badilisha flow. Maze kitu huni boni, madema wana
ten out of ten, candidate, mama joko best. Na mama ni peng, bila dent, nima piako bless. Alini cheki gram, maka bend. Ana kani text, ana deku kam, then I come, don't come. So baby kuja ivo, usi worry baby doll, kuja ivo. Beb kuja ivo, ivo ivo ivo, beb kuja ivo. So baby kuja ivo, usi dance baby girl kuja ivo. Beb kuja ivo, ivo ivo ivo, beb kuja ivo.
Na cheki baby kuja hivo. Juka ni luku unapiga gana finyo. Na nikapua kazuri bila maringo. Na yeu kuja kwangu kitaka mandri domingo. Juniko single, juform zangu indos. Mipiga gode na nashukisha na ino. Na zimeshika anadeni teme jingjong. Kwa ku
ready na shata kuchezesha ding dong. You hear me hit song. Ati luku best. Ataka ome tokia na vest. Nana manifest. Kukupenda kushinda your ex. Baby can you test. Kukikuja kwangu basi text. Juu kifika unaza pata niko na the rest.
10 out of 10 can you rest. Mama joko best. Na mama ni peng. Bila dent nyuma pia ko bless. Ali ni chiki gram. Maka penda na can you text. Ana deku come. Then I come. Don't you come. So baby kuja ivo. Usi worry baby doll. Kuja ivo. Beb kuja ivo, ivo ivo ivo. Beb kuja ivo. So baby kuja ivo. Usi dance baby girl kuja ivo. Beb kuja ivo, ivo ivo ivo. Beb kuja ivo.
Kwa nimekewa madawa, siezi kuwacha. Kila mali unenda, mina kufuata. Siogopi kuambia, mina kupenda. Atuwa uivu nao zao ni kusema sema. Uyo manza nipigia simu, miata simjui. Mime kwa studio, tutukua nae wapi juzi. Izo ni uongo, unajua. Mlango wangi kwa wazo kuteka kudi nimefungua. Unasema apana, apana. Ukukilia, mina fumilia. Mina kazana, na kazana. After yote siamini badu zenambia. Shubuka kila kitu yangiru defeat. Vyo lupote watu mtano lufla nimechizi. Silalo kusemo kweli sikuli. Kedani vana taskuzi situli. Nipige makofi labda na ota. Manu kwa sipeme na skenka nimechoka. Kuzitetea pali niko wapali siko. Nase tumetupa miaka sita hivyo. Unasema apana, apana. Ukukilia, mina fumilia. Mina kazana, na kazana. After hiyo tesemini bando zenambia.
Nikabaya kwenye dance flow. Esther ni makwiki yo. Yo penda kuntolea mafom. Niko na Esther kila wiki yo. Nikabaya kwenye dance flow. Esther ni makwiki yo. Yo penda kuntolea mafom. Hey. Miniko hai utadhani mini ndege. Buda mina penda punana na sembe. Ako na pete na amemea pembe. Madaki ni cheki anashikwa na kiwewe. Biki kame dance as a bird. Manzi amebeba unachiki akitur. Mina saka buku kuchu mina deku ur. Styles zuni deadly anataka kulur. Bupatu madaki ni cheki darasani anafantu. Buda suna cheki mina chunga tunapatko. Nilianza kuzoza tangu enzi tuza bano. All over America. Yuwa baringo na ananga maringo. Nim simple anakulanga ringo. Anani bamba anapenda mastingo. 10 out of 10 huyo manja kula limbo.
Ati ni kam verified ha, ka very fine. Kapoa malifisa yani ka fine wine. Niki kadigi miskia nika niko high. Na mshu lazima ni tap before ni kafanye mine. Najwa nanga mnye mnisa he love Johnny Loki. Na before ni kakaf lazima confirm Lamborghi. Kabobo rasta kanapenda mamoshi. Twende hivi like a boss niponeshe the mogi.
Niko na Esther kila wiki yo. Nikabaya kwenye dance flow. Esther ni makwiki yo. Yo kala kutolea mafom. Niko na Esther kila wiki yo. Nikabaya kwenye dance flow. Esther ni makwiki yo. Yo kala kutolea mafom.
Yo kudando ndio kudunda ndio kufinish ndio kumano.
Ati black chocolate ni fine melanin. Bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda. So kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda we mapewa taco. Kwangu ni clean so buda fagia kwako. Nikunje ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpanga wako wakando. Tunapikenga trio sam. Tunakusengenya ni Mr. Last Guy. Manzi yako ashani penda. Mtoto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati vibe iko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Pick-pock, anapenda kuzijoka. Tik-tok, anakuanga tik-toka. Pick-pock, anapenda stick proper. Big-bomb.
vile ako na big bomba. Big poka napenda kuzitoka. TikTok anakuanga TikToker. Big poka napenda stick proper. Big bomb vile ako na big bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupelekwa hizo klabu. Minataka jo a trend, akule vitu best, alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole, hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano, yo kwa game vai, mavitu ni fulai. Sivei ni meapply, chali yake na mjoka.
Mtoto wa nyumbani, toto la home, Kenyan girl, kanapenda ganji, she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati, vibe iko top, kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Pick, poka napenda kuzitoka. TikTok anakuanga TikToker. Big poka napenda stick proper. Big bomb vile ako na big bomba. Big poka napenda kuzitoka. TikTok anakuanga TikToker. Big poka napenda stick proper. Big bomb vile ako na big bomba.
Duli deliver Nairobi. Kakubali kunipea dempen. Nimekuwa bad kutoka enzi za F2. Kenya nataka ni Mike Zona madem tu. Ini hype iko na version ya dang su. Dema mezi beba bompa na kona tatu. Shina kuwa wea cha leo ni tajefa tu. Genge true ameangukia muara.
Mtoto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji, she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati, vibe iko top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Pick, poka napenda kuzitoka. TikTok anakuanga TikToker. Big poka napenda stick proper. Big bomb vile ako na big bomba. Big poka napenda kuzitoka. TikTok anakuanga TikToker. Big poka napenda stick proper.
California vitu mzuri, tunaendelea mbele. Hakuna cha uzuni hapa, furani tele. Kwalo wamesahau mziki yangu, bado ni genge. Kwalo natudharau, tafadhali msifanye ni cheke. Tutadangana jamani, merudi studio leo na nasikia poa. Na najua mnapenda kusikia sauti yangu, kwa hivyo ngoma poa tu ndo tazidi kutoa. Unatulia nini bana, mkatuzitoke. Unapanguza nini bana, wacha jashi mwagike kote. Kuna ukame, tunajituliza na maji baridi. Klemo roundi ya menyembo ni ukute na ngoma mbili mbili. Amora, amora, wati wabambe. Na mjipandishe juka bendera na mwimbe ngoma ka national anthem. Cheni pia mi ni none. Safari yangu ngepeleka mbio, lakini mamua kuenda pole pole. Usifikre ni mechoka, nikona nguvu kazi lengombe nyona mchani. Sita choka kutafuta majani. Sita choka kuendelea na safari. Wacha mgu zangu zitembe. Wasani watu wa nguvu wa pepe. Kimaisha na kila kitu wanafanya. Ni bidino utafika paluna ataka. Hata nkigonga so bado mziki zangu zitaacha kusambaza. Nimeamka chali yangu na sioni tena kaa. Chalala, weka matches kando, tunenda kazi. Weka stress kando, mambi kwe safe. Moral, moral, watu wangare. Moral, moral, watu watame. Na mjipandishe juka bendera na mwimbe ngoma ka national anthem.
Nataka tu heshima yako.
Let us on my best.
Ramsay na bamba.
Hey, juu blunt ndo shintu na vuva ni dancer, lyrical doctor ni Buddha. Zimeshika tuko high ivi ivi, macho zimenyanya flight mode easy easy. Wenda puwa na Malawi, fresh Bob Marley, fresh jamatawi ni kiskank misi nawi. Korondi menifanya wanati, kasi gode juu ya kuki misi taki. Ah, ni number uno, bazu neza pulo, moshini yangwai kurubai na makulo. Same thing fully loaded, zote ni alarm, zote ziko box, yani zote ni ajab.
Ram sai na bamba, ram sai na bamba, sham rai na bamba, hindo na bamba. Ram sai na bamba, ram sai na bamba, sham rai na bamba, hindo na bamba.
Let uko juu ya doba, tukiza skiza kayo akibanza. Hapa ganji ndo inabonga, kahuna ganji nyamaza. Nasikia niko mavitu, jo niko mabitha. Mfuko ni madhao, tutucheze na uba. Majiko waga besti na joa meiva. Leo nateka tuma painting akina Aisha. Leo kaveveka na zozea mirema. Zikishika tunavuka kasavera. Ama tufike uko juja containers. Kama ni form tunaeza adi kesha. Kwa nini kesho?
Ramsa inabamba, Ramsa inabamba, Shabra inabamba, Hindo inabamba. Ramsa inabamba, Ramsa inabamba, Shabra inabamba, Hindo inabamba.
Mkichanga doza chama siko, lakini mkichanga za mzinga nieke kwa hesabu. Iyo mali ende chain chain, nataka ni nyongi sijali. Nieke kwa hesabu, maji ya ugali imekuwa ya kuoga. Ini tabia ya maskini ya kiomoka. Mwalimu wa maths alisema sieli mbali. Saina leta tension kama game ya Manu na Senali. Msupa, kambali na mimi yo ni onyo. Nikona kutuineza tafuna diki bogoyo. Aba tondo inabamba, mapiano zina sound kama sauti ya kum.
Genge na biti ya tibiti kidogo tukiwa tips. Ingele doba ya wazing tunakatika hivi. Clap clap na ni beat tukisonga na rhythm. Tap tap na uripito ongeza ndani ma feeling. Sima beat bunda inabamba inamata. Na umejituma unakata enda love that. Vuva ukitaka kiramsha na tunashuka na madam. Denda ni big legit mamizu na kafiti. Mindo tipsy viji nataka situ shiriki eh. Na ni whisky sana juni na big sana. Kushute zana we na kucheki sana.
Sai na bamba, Ram sai na bamba, Sham rai na bamba, Hindo na bamba. Ram sai na bamba, Ram sai na bamba, Sham rai na bamba, Hindo na bamba.
Ati we kukwa na mita kuwa blanda juu. Mekuwa bad boy
boy ever since standard took chapa watu ima teki adi na ganda mbu lakini ya juu ya ifaidi akikuambia mini rough neck bad boy ndo unanipenda zaidi kila roho yako imechagua ishachagua na hiyo ni kitu nkoshua hata ye mwenye anajua ni shinski
baby una smell fresh kama lavender na cherry sini kuite maraya jo vile umecarry ring kwenye belly na smile ya Halle Berry matake ya ni like since ni cheki kwa telly jumi wanga juu ya maji jo kama fairy ni wanga magush na sedusa ta medusa na gusa kibusa anapata magusma 9 inches kwa boxers a bass baby
yeah.
Ni critical intale kichuo and he physical nipe nafasi nipe hii interval nikuoneshe loving is unbeatable nawaambie usintafie tuende nyumbani baby tusinzie nikupe detu ima kwa kalenda nikupe agenda kupenda bogi benda
mmejia bidi bana sunkubali ukinikatana chinja best ya kukwani mtu wa nguvu kamili siezi kabila manzi siezi kwa kila siku la jisikizia ndani kwa ndani nipe roho yako nipe kila kitu yako shika maua ringia beste zako shika halua mgulisha beste zako
nipe roho yako
Nilifanya shiro kuje kongwa daka bado cheleke ni donga na bambika na sika kipatiwe mejichonga na shangezi ni gani lipatiwe dayona yusikizi ya vizini kimweka na mabendova na guza guza jegi gedhinya kunikigonge na baki mini champe shiro usha nisoma banani nafanya baby gala kwe sponsor mumpati ya ndizi mara tatu kamgonjwa shiro na Nicole tupatane saa moza menipikia fiti keruma na Johnny Walker mini kukwa jeans leather jacko na topa tini ni marabo shiro apendi fosa luku ni safi kundiki unacheza kwa doja na juwa gani shugli before tuanze kubonga rowe sanyoro mine kudumera ka sofa manduru zinadoga ah shirona dope shirona ni sponsor shirona dope shirona ni sponsor shirona dope shirona ni sponsor shirona penda gavenye mina mchota
tulijua na nashiro dunda kuna madhali kuja kanishoneza kusunda Nitafute runda na ituwa shiro but usikuze leo leo niko na mashiro Upenda mtu ajaze eka is all we know Waze wako na pesa all this gold Nimepata sponsors taki kuteseka Tangaza kwa soko this guy is gone Hapa nimepata green pasture ataka nikisima We nazama paka ni mze lakini vile inakunywa maziwa We mumita sugar shiro my mommy The way she loves me loves me loves me Mumita sugar Shiro my mommy The way she loves me loves me loves me
Shiro na dope Shiro na ni sponsor Shiro na dope Shiro na ni sponsor Shiro na dope Shiro na ni sponsor Shiro na penda gavenye mina mchota
Biki anafana na nani Ananitanga daddy Majojiyo amani Najazi kwa chuwati Shiro na doka demka bombeka na mahitaji Na name expensive kana ganji Onkatisha majika mninini Hili kitu unapenda gana kuiwanti mini Na kupea namba tisa kama matazili Kana jibu kila swali kama chat GPT Na kamanch CBD Shiro na dope Shiro na ni sponsor Shiro tuma kwa pochi nkuna kiraka inangocho Itamezo kituma direct kwenye mbesa Shiro ni doba zangwa na rowesa Shio mio
Shiro na dope Shiro na ni sponsor Shiro na dope Shiro na ni sponsor Shiro na dope Shiro na ni sponsor Shiro na pendaga venye mina mchota
Shiro alini noki juu ya luga Nilimsuka 1-2-3 akashtuka Kame ni changa nyamedula Na shindwa ni msapere na kame beba dhuda Akishiro weni wa uradi Kienyeji wangu weni malisafi Weni wakilimani na vile unakaa mlami Bad girl, Shiro unapenda dhambi Amenisho ni si stress Akanisho
Siwazi rudi kwa ex
Light skin, ama umetoka US Sarapenda vitu safi, yo nipatia head Niulize, kuna haja nitafute mama
Haiwezi
Niulize, ukipewa vizuri bado unahanya
Haiwezi
Shiro
Shiro meni rank do ya stick. Shiro napendaga kimes kwa bed sheet. Ati juni na bojongo inatibaga fiti. Bojongo iko kazi kwa puna ni chini. Yaki ya nani utaiona. Bojongo imekula mkombe rona nduma. Ongeza supu nzoti mina kula. Shiro, Shiro napendaga yangu lolo. Shiro napendaga vitu nono. Tengo kule yangu tekitena za mamono. Yudhi githa masunko na leta dope kwa mbosho. Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro napenda gavenye mina mchota.
Okay. Now I said to me choka give the ride.
Give the ride.
Na mbubu baranda gine dry high. Chuki fry wak MCs kama yai kwa karaka.
Bozi mishi kase na mai.
Now I said to me choka give the ride.
Give the ride.
Na mbubu baranda gine dry high. Chuki fry wak MCs kama yai kwa karaka.
Bozi mishi kase na mai.
Una tic tac nini, ini ama boys ame beba sim.
nataka design inataka kaga na Nicola na jua nilipata kuna vile form mute bana makata anadai jina anadai vitu rapta sizi ongezaga wala entajipata kuna Nicola unajua hizo first time hizi vitu gani wala enda kuwata wado tunakata na bado naitisha sizi ongezaga wala entalipuka ile form flani wala ilijipa nilikuwa happy masaa ya saa sita sema mejibeba na bado nanishika vila naikata wala baby cool down mzinga ya kwanza ya pili ya tatu kumbe baby girl huku waga machine aliniitocha ndo tufike mtini vile nazitoka wala siamini nilitha ni mpole mkindi amini shakuwa hoka design ya machine una tick tack una tick tack nini baby una ass una tick tack nini hizo ni nini una tick tack nini chini ya mabuso amebeba scene una tick tack una tick tack nini baby una ass una tick tack nini hizo ni nini una tick tack nini
I've been a butcher from all long, rather sleep through the morning and put on a slam. But me woman she a pressure me fi go confession, so me decide fi go and kill the conversation. So me see them rather say sister fam, who a tell me everything about the congregation. About sister Paulette and her gay husband, and how she still asleep with the minibus man. Sister bring cream, she a Christian, but a last night them catch her in a school love session. She a do the dirty dance to the Mataran song, and I see she get the thing them from baby sham. Only one deacon who a drive the big Benz away and get money from. That's why nobody no one give no collection. No see the church roof a leak away and really the fun. Every Sunday is a competition. Miss enough of them a go like them in a name brand. That the situation will come out of some chunk pattern with the camphor bar smell that a no new fashion. Then she proceed fit about the man. Them only come a service to look church to man. And we pull up the girl and talk about religion. But we couldn't say nothing because me know me a one.
Silieta.
Na dai kukupin mazi usikie dhidhi. Na dai ni kuchiu ni kubloka big G. Na dai tu relax tukidishi minji. Na dai ni kudigi usikie fiti. Na dai kukupin mazi usikie dhidhi. Na dai ni kuchiu ni kubloka big G. Na dai tu relax tukidishi minji. Takudigi tu vifiti kwa kiti. Takudigi tu vifiti kwa kiti. Takudigi tu vifiti. Takudigi tu vifiti. Takudigi tu vifiti kwa kiti. Maze huyu dem tam sesa kill na mavai ntam teka. Mr. Tijo mindo body bender. This way that way vile unapenda. Chacha kikudigi utabaki tukilema. Kushi akudigi akuwache ukihema. Mpicha uchi hazai weka mini kupe asali. Mr. T siku wizi umeanza kuwa lonely. Si wachochi nimeanza kujinoki na juu ya COVID. Siko baya ni venye sina doshi. Awiti sunajua na kumind. Come home maze ni kusanitize. Najua quarantine nimepata appetite. Manzi manzi anachonga jaba kama ye ni rasta. Nadai ni kudigi usikie fiti. Nadai kukupin maze usikie dhidhi. Nadai ni kuchiu ni kubloka big G. Nadai tu relax tukidishi minji. Nadai ni kudigi usikie fiti. Nadai kukupin maze usikie dhidhi. Nadai ni kuchiu ni kubloka big G. Nadai tu relax tukidishi.
Every time you go to bed,
you go to bed like you're so sad.
And now you're going back,
but let me tell you that you have to buy.
So many times it makes you cry,
it makes you feel lonely inside.
But no, you can't afford to lose, let's get baby laughing at you. And you think you need more, and you just can't let him go. But I know for sure you don't need him anymore. I know someone that really, someone that you'll always be late. This isn't a blind date. Come on if you're feeling
go late. Let him go, go let him go. Go let him go, go let him go. Go let him go, go let him go.
And I better shake that thing, yeah. Donna, Donna, Jody and Rebecca. Woman, get busy. Just shake that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it. Get jiggy, get drunk, up, percolate. Anything you want, because it's oscillating. If I don't take pity, more want to see you get life on the rhythm of my ride. And my lyrics up about electricity. Girl, nobody can do you nothing, cause you don't know your destiny. Now sexy ladies want part with us. You know they care with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next with us, them can't vex with us. From the day my bond, I ignite my flame. Girl, I call my name, and it is my fame. It's all good, girl, turn me on. Till I earn them on, let's get it on. Let's get it on, till I earn them on. Girl, it's all good, just turn me on. Girl, don't sweat it, don't get agitated. Girl, go and rotate, cause anything you want, you know you must get it. Come in my mention, no easy tension. Girl, run the program, just go and fit it. Now have a good time, girl, free up on your mind. Cause nobody care, this your man won't let it. Cause you are the number one, girl, wave your hand. Make them see the wedding band. Yo, sexy ladies want part with us. Inna the car with us, them not war with us. Inna the club, them want flex with us. To get next to us, them not vex with us. From the day my band tag, night my flame. Girl, I call my name and it is my fame. It's all good, girl, turn me on. Till I earn them on, let's get it on. Let's get it on, till I earn them on. Girl, it's all good, just turn me on. Come on, get busy, just shake that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it, get jiggy. Get drunk up, percolate anything you want. Because it's oscillating, if I don't take pity. Want to see you get live when the rhythm is a ride. And my lyrics up about electricity. Girl, nobody can tell you nothing, cause you don't know your destiny.
Yep, don't you do that? And you could finish you could malo.
By the silly time.
Nice me a book up sweet you and dance. You know? Me a got check them to my body king I the read. You know? Slice me a book up free.
Love my mama.
Yeah, keep that. Who said that?
Yeah,
show me a gun. You them a run.
Oh, yeah.
You better relax and have some fun. You better feel. You better chill. You keep it real.
Yeah, yeah.
Me have to bring it when you ring it.
Yeah,
me have to sing it till you swing it.
Oh, yeah.
Me have to bring it. Do your thing, girl. Some of the girls them not say ya na 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 really. Girl them hot when them a wine. Cause them a call and na na them fall. Mash up the floor, pour me a pour. Run touch the bass, then you roll out the knees.
While and DJ make them speakers bumping. Everyone in the place is jumping. Ladies pan them place, one have some fun.
Check it, check it, check it, check it, check it, check it.
Yeah, keep that. Who say that?
Yeah,
show me your gun. You never run.
Oh, yeah.
You better relax and have some fun. You better feel, you better chill. You keep it real.
Yeah, me have to bring it when you ring it.
Yeah,
me have to sing it till you swing it.
Oh, yeah.
Yeah. Amini chesa me pull up na mini. Kuteremsha toja mdogo hadi chini. Stingo zote utadhani mini fisi. Yani litolopa manzi yako jo uchisi. Ah, tunalinko daily utati. Analia mana vivo tafadhali kuwe siri. Tunalinko daily utati. Analia mana vivo tafadhali kuwe siri.
Anakujo kubanja, anakujo kuneko na mapimbi. Anakupongize nyeziko stingi. Emba emba pesa, rima ya maguangi. Mapinju kugengi na zoza kainjiri. Adi 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 sosa, ngoma zangu ni za kurombosa. Goshodo ilibaki kidondosa. Adiluku luku fisa. Topo achini ni mafosa. Adi adi hu adi sosa bazenda.
Ameni tresa me pull up na mini. Kuteremsha toja mdogo hadi chini.
Yeah, yeah.
Stingo zote utadhani mini fisi. Yeah. Yani litolepo manzi yako jo uchisi. Ah, tunalinko daily utati. Analia mana vivo tafadhali kuwe siri. Tunalinko daily utati. Analia mana vivo tafadhali kuwe siri.
It's a secret. Ika bakini t-step. Dema mini suka ana. Den kule inje
umaroto usherati ni ya Pinterest. Piki piki ponki tuki vibe no the interest. Peng nika dark skin, juicy ice cream. Pull up that panty nikiris na bad bitch. Umaroto dark city ni ya ma eye blink. Tuki pull up inabaki ya ni fine fit. Ya ni peng kila sikuwa na ni dress. Akili ya mana veva kia na ni umeni mess umeni test. What's up umeniacha on red. Niko stress venye msupa ako blessed. Ameni trace, ame pull up na mini. Kuteremsha toja mdogo hadi chini. Stingo zote utadhani mini fisi. Yani litolopa manzi yako jo uchisi. Ah, tunalinko daily utati. Analia mana vivo tafadhali kue siri. Tunalinko daily utati. Analia mana vivo tafadhali kue siri.
Chuki inje linipigia tinja. Kisema yeni lele na kati ya madenge. Utashembe shtaka likuwa njege. Liwakiwa matembe akiwa na malele. Cheki dinge linipigia tinja. Kisema yeni lele na kati ya madenge. Wota shembe shtaka likuwa njege. Liwakiwa matembe akiwa na malele. Kila siku nko madoni. Kipiga show ya kwanza na kula kapa soni. Kipiga show ya pili na kula kapa miambili. Show ya tatu na lipua na mamili. 38 kuna rapa na niweza. Takuje na mwa Kenya. Kulabu misi taki minatua doba genje. Na kamuja kubali buda jua weni kende. Nilikusho drill na towezi songa mbele. No wonder izo lyrics hazinanga achamini. Rudy Daru brush it off ndo nitishi. Lyrics head bazi kuna masters bro. Niko hunting na mafia. Piga tiki nite guiji. Tunachi na matiti kila wiki. Wezi feel fit tijunge wisa kubizi. Kwela juu ya maji aliruka mara 50. Cheki denge alinipigia tinja. Kisema yeni lele na kati ya madenge. Wota shembe shtaka likuwa njege. Liwakiwa matembe akiwa na malele. Cheki denge alinipigia tinja. Kisema yeni lele na kati ya madenge. Wota shembe shtaka likuwa njege. Liwakiwa matembe akiwa na malele.
Nimeeka lele malele kuzitoka. Na venye tumezoza inaskikadi Europa. One in coach nikipula puya wompa. Lakini kama Isaac ayu 18 and over. Nisa sita na ona kuna njeve. Kenjani na kaveve kisiza wrong rende. Amelia jolipati wa mawembe. Kapwa sura maembe na mwitangati mwende.
Cheki denge alinipigia tinja. Kisema yeni lele na kati ya madenge. Wota shembe shtaka likuwa njege. Aliwakiwa matembe akiwa na malele. Cheki denge alinipigia tinja. Kisema yeni lele na kati ya madenge. Wota shembe shtaka likuwa njege. Gali wakiwa matembe wakiwa na malele.
Cheki lele alinipigia tenje. Anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chali yake ushindanga stenje. Ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sinikabaya, daktari wa madenge. Na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipapasa, naeza chora 7. Mini lightweight, tukitaka unibebe. Oh no, juma DM zimeja. Anita Rebecca wanadai kunikafu. Wa, Kanero Sin City, ala. Hiyo ni BBL au natural ma. I'm a pink shy girl, long hair, big bum. Pretty in a real life, uneza confirm. Mwambo, napendwa na wajaka sana sana. Walo lipaspa na wangezeza sauna. Pahali, minapele kwa nani sai. First class touchdown Zanzibari. Miupiga biz kama wa Somali. Kaubongi ganji, unipati. Chikilele, alinipigia tenje. Anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chali yake ushindanga stenje. Ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sinikabaya, daktari wa madenge. Na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipapasa, neza chara 7. Mini lightweight, tukitaka unibebe. Vitu miudu, ama demu wezi du. Wakidu, basi ntawa outdo times 2. When I tell you I'm a killie, best believe I come through. Sickest in the game, in the flu, achu. Hapo Nairobi gossip, in the prime time news. Hizo vibes outdo, ndo si die mind you. Boss bitch, red hair, new shoes. Bae minta fika, sezi pick and choose. Chikilele, alinipigia tenge. Anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chali yake ushindanga stenje. Ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sinikabaya, daktari wa madenge. Na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipapasa, neza chora 7. Mini lightweight, tukitaka unibebe.
Yes, yes, them finosa, this is Lila. I can't write nowhere, represent the greatest.
Select a showdown.
And them know I go on the lion roaring up. Make them know some don't.
Wanauliza niko wapi niko Rurasho. Inika Nairo mind your business 254. Nani follow manze kama jiza disciple. Rapa round mina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatuke mamboch. Kaningoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph John. Kaze nyukto pizo kora hundi huko New York. Niko insecure ile design ya South Sol. Mademo mepararaka dansa wa Willy Paul. Kwela nindere rendere real football. Role model wangu manze sinibreed a law. Nikida itambla new press major.
tunapiga joto na enjoy mpaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkun bado zipasui cho. Mtu mina rang maze pipi na Dior. Keleleza mkun bado zipasui cho. Eti tulienda wapi situ ko jibaga jat. Tulienda wapi situ ko jibaga jat. Ai jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Watoliza tuko wapi situ ko jibaga jat. Hey, jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Watoliza tuko wapi situ ko jibaga jat.
Watoliza tuko wapi situ ko jibag na jag. Tunajua kani kuroll mi rolling ina gang. Vile mbogi joy mekrack wana tukompia na thugs. Luku authentic kasi timba ni lax. Cheki kama ni shori napenda mwenye na ass. Hizi mapungi na zi switch mana girls. Shere ni daily hizi pande na ni must. Jiba gwethe adisia na jag.
Vroom vroom nime pull up na mrenga. Kauja ni rada majina ni godi jena. Ni kung fu ni kicheki jo mamblena. Kwanza madem zao wote na wateka. Niko majag na keg ni black. Niko majiba gajat na roll mashash. Niko marau gota city ni kislash makash. Situ lijibanga jan woko juja na nja. Ai
jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Watoliza tuko wapi situ ko jiba gajat. Hey, jiba gajat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi si tuko jibaga jat.
Jibag na jag, mini fiat understand. Walenjena kaimara mall vile doze na kala clash. Chrome kani silver, body paint black. Penga kikama nazima kwa nini atatak. Mabombo wajeta kama you to shine to ball to rise. Tufike mali range ni undai ki roll ki light ki legalize. Jaba ni green cut the mask ni kugwe the lies. Me and my friend Z on the NZ. Ndani ya Benzi wa super ni majenzi. Boy like Muse, mashadi, mabesti. Na cheki nyash na jegi, baby kuja friendly. Paipu, majag, zisonga time. Ndani KU zinakana shikwa laibu. Mboka ni uta tutashindwa who's that. Machine heavy duty nina dhani ya tini kuga.
Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Watoliza tuko wapi si tuko jibaga jat. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Watoliza tuko wapi si tuko jibaga jat.
Askuzi ni mechizi na wakanesa. Manzi mkamba, anishuko mirema. Alinidi, nikanza kumlipia keja. Ye upika kiwandeze. Haya, jibag na jag. Njugu na gat. Iyo kombi kuna vile yeu slap. Mi siwezi jam juu ya dem. Ukinirusha ganji ndio mi ujam. Doba imeshika kama manduya. Niko kila mahali kama manguya. Utanipata malo malo ikishika na mbogi. Ukinikosa kwa simu ushapata ripoti.
Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi si tuko jibaga jat. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi si tuko jibaga jat.
Dedicated to all sexy ladies.
Hey yo.
Yeah man.
Brother to the goal. Shut it.
Rebang bang bang baby.
Sean Paul. Big Will. It's the remix.
I don't think it.
Hey sexy lady. I like your flow.
What?
Will be rocking and knocking and road blocking. My players will be clocking and jocking you when you're still stocking. Hurry quick, honey dip with the curvy hips. Looking kinda slick as you're kicking it with your bash quickly. Love your style and your smile on your child. You're living players but wilding as they're checking out your profile. I'm amazed, sexy craze. You got me going through a phase. Move that ass to the rhythm of the nasty bass.
Hey sexy lady.
I'm gonna tell no lie.
I and I really won't forget an eagle eye. Like the first time I light up, forget me eye. Give me the blight, girl, you know you got to comply, don't. Give me the fight, just give me the try. Not about that shy, come and I'll send us some fight. One thing me have to tell you is the reason why I shunned apart. Give her the love, become a well super fly. Girl, check me, cause you don't know, so you erect me. And my wife will give you this, I love in you directly. You make me, getting at the vibe through your sexy. I you know your body perfectly. Shape and designer, girl, can you angle the grinder? Enough things you put in on my mind, cause girl, you know you're fine. Shaggy and Sean Paul are blind, so we have to sing it one time.
Big Will, yo, I first met you, had a sense it was bound to get you. Gotta be honest, ma, I'm astounded with you. Magazine Latina, where I found your picture. Fact shot to my manager, had to get you. Made contact, sent a G4 for you. My butler Carlos opened up my door for you. Little picnic laid out on my floor for you. Give me the rock, I'ma score for you. Hit a classic move, of the rich and the famous. Take your seat places, you don't know what the name is. Make you eat food, you don't know what the name is. Lace you with designers, you don't know what the name is. Go to buy a globe, I could point to where Spain is. Take you to the airport to see where my plane is. On a long flight, lay out where my aim is. Shaggy, Sean Paul, y'all know what the game is. Come on.
Hey, sexy lady, I like your flow.
What?
Your body's banging.
Yeah, yeah.
This anthem goes to Adela, by A. Angie. A. What is it? Angie, Angie, body. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
My sexy angel, Angela, with you hakuna matata. Hunyashwa nipa furaha, itabidi tumechanga, hiu sadaka. Aki walai nime kupata, can't lose you, niko rada. Big size GP baby uko sawa.
I'm addicted, Angela my dawa.
Angie, Angie, buddy. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
Angie, Angie, buddy. Shake your body. Angie, know you want me. Try me,
yeah,
try
yeah.
Me.
Hey, Angie. Why so enticing? Body look good, body like munchies. Figure here, boom, make it bombastic. Why you look good, but you don't like it? Ay, touch it, lick it, ride it. Central, how to treat private. Niko na bidan, animal is safi. Mr. Officer, I don't need sirens, yeah.
Angie, Angie, body. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela,
kukula wa ajabi. Wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi.
Piga luku kula mboto. Jambi na difuoto. Ni kama kuna joto. Vidole ni mangoto. Mangoto moto moto. Kwa mkono wa kushoto.
Clacks pong clacks a migang fiti shine. Mabati kwa wengi si jaomba ni za mine.
Lagunya, belta.
Tamakati si kwa fine. Kagwanda si origin, don't waste my time. Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi. Wa ajabi. Piga luku kula wa ajabi.
Real bad man, I'm ugly in a shorts. Straight jeans, got a foot pants. Everybody off the axe when me get my clocks. Everybody off the axe when me get my clocks. The leather hard, the sweat soft. Toothbrush.
brush, get out the dust fast. Everybody have the axe when me get my clocks. Everybody have the axe when me get my clocks.
Me love creeping up clocks, me prefer clocks for the leather, yeah, clocks for the fur. Clocks for the summer, clocks for the winter. Clocks for the sun, clocks for the water. Me know we're nautica, not a sealer. Pool of a tiger, him a the golfer. Me know all the bees hotter than sulfur. Me pattern me daddy from when I was a youngster.
Real bad man, no muggle in a shots. Straight jeans, got a foot pants. Everybody have the axe when me get my clocks. Everybody have the axe when me get my clocks. The leather hard, the sweat soft. Toothbrush get out the dust fast. Everybody have the axe when me get my clocks. Everybody have the axe when me get my clocks.
Me tell my man say, remember proper hygiene and don't forget. Bag of sneakers, give your cheesy foot. If you know when me know boy low the crap. Remember planting mouth to can your tour. Where the dessert clock the easy step. To my court that can save your boy. You at the least won't ever leave for death.
Real bad man no muggle in a shot. Straight jeans, got down foot pants. Everybody off the axe when me get my clocks. Everybody off the axe when me get my clocks. The leather hard, the sweat soft. Toothbrush get down the dust fast. Everybody off the axe when me get my clocks. Everybody off the axe.
Na niki fika unajua masaa niki rusha unapapasa na niki tisha we harakisha na niki na niki na niki fika unajua masaa niki rusha unapapasa na niki tisha we harakisha na niki na niki na niki kuita utaitika tusisumbuane juu jafika na waiter shot unapima nje ya mallis na bado zijashika oh. Becky with the good hair, okay. Kabaya, big bam bam, oh hey. Tuko jing unacheza maloje. Ukiwasha patia ule sanse. Baby my lover, mapenzi undercover Na ye kuwanda kama kuna another oh. Jing tangu jana, sitemi sitawacha
no, no.
Budget ndio blanda, so dishi kwa kibanda. Na nikifika unajua masaa niki rusha unapapasa na niki tisha we harakisha na niki na niki na niki fika unajua masaa niki rusha unapapasa na niki tisha we harakisha na niki na niki nani
upenda ngama chali tu fulani ajangele ukichapa bare jamo iko babole babole zikishika utachizi na mangoma za jabidi na muwa na mastingo andele andele boy child ana dai nipatie ka family kama kabi na mili tutoi tu happy le missy dem wa ku settle my dream si reality kula kitu hungry hungry
my baby my lover mapenzi undercover na ye huanda kama kuna another jing tangu jana sitemi sitawacha
no, no.
Budget ndio blanda so dishi kwa kibanda na nikifika unajua masaa niki rusha unapapasa na niki tisha we harakisha na niki na niki na niki fika unajua masaa niki rusha unapapasa na niki tisha we harakisha na niki na niki
and we are girl kaki 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 top down back it back it back it up down fling it fling it fling it up down give me the give me the give me the give me
let's
give me kaki 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 top down back it back it up down fling it fling it fling it up down give me the give me the give me the give me the give me
high grade and Patron ganja by the pound me about black and brown we are cruise through the town my girls we surround if a ocean we drown girl I tell me say me had the toughest thing pound for pound when me step in at the club select a throw down girl I climb pan box and girl I crawl pan ground girl lock up in a cage up and pull a sing round me see a tree color here right as it was a clown when the girl start trying the whole place a tear down girl I took and go down a bump a touch ground in the Beyonce wine and I move it around every man head a spin like a merry go round. Come me tell the selector fi turn up the sound. I must and compound and not if rasta bound. My boot me have to tend the hot gal at home. Half fi have three color here in my zone. Pick up
cocky, cocky, cocky top down. Back it, back it up down. Fling it, fling it, fling it up down. Give me the, give me the, give me the, give me the, give me the. Cocky, cocky, cocky top down. Back it, back it up down. Fling it, fling it, fling it up down. Give me the, give me the, give me the, give me the, give me the. As she stepping at the club, the whole dance so far. Told a girl a sexy, me a fi cost too. Nah, 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 that way too short. If I, she
beat up the chart. When she do the dirty wine and the arms out start. When she move her waist, it's like a work of art. Infectious and deadly, just like poison art. Approach her with caution before you get caught. You're not straight, you will not understand this part. We not deal with dumps out, that's strictly up not. Keep me weed and me condom very close to me heart. I am a old dog, guess, but me still work smart. Put God first and sex second in a me talk. Could I drive a Mercedes or a Christian kick out? I'm a woman, we say, you must never come short. Come to writing at the morning, step out of the bar. Chip it, cock it, cock it, cock it up, girl. Back it, back it, back it up, girl. Fling it, fling it, fling it up, girl. Gimme the, gimme the, gimme the, gimme the, gimme the, gimme the. Cock it, cock it, cock it up, girl. Back it, back it, back it up, girl. Fling it, fling it, fling it up, girl. Gimme the, gimme the, gimme the.
Every girl in the club.
What are you want to see? Wete,
wete, wete.
What you go wete?
Wete.
Toto Malisa Fibisha Pete.
Wete, wete.
Action pack. Say the way you attack. Attack, you attack. A girl me attach. Mesa full of vibe. Man a bad man. He broke my gun.
Booga.
Every girl in the club. Hurry and move that body. Feel me wind up slow. When you feel that vibe, don't fling it up. Girl, I make it boom like a time bomb. Y'all a make it boom like a time bomb. Y'all a make it boom like a time bomb.
Drop it down, pick it up, down. Half a glass, give it up. To the baddest y'all, when me see in you. If you make me touch your body, y'all a guy live in you.
When he pay, he cut away me. Ni pishé, ni pitin away we. Ni pende, ni shone kitenge.
Tell me love the little piece of body where you got. Down to the sun apart every day so you hot.
You feel bend your back then push it back.
Like you a ship up on the pool, girl, make it clap.
She has a kafu, toto kweli una shusha nyavu. Wake a tattoo, na he pig ya info kavu kavu.
Every girl in the club, girl, you move that body. Feel me wind up slow.
Hey, kuja straight Kilimani. Msupa libambika nikisema yeni mali. Na hang na majika ni form to na kill. Hini doba safina ni genge imeti. Tabingine ring shika mic mimzi. Kolabo siyo free tukipop wana breeze. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Na manzi ako daily insta Snapchat tali kama kaitisha. Juu kuna time nili dating sisters. Wanafanana lakini misi daiti. Flow kiwa mavitu ningumu kuotofotisha. Wote wa Somali Halima na Hadija. Unapimanisha kitumio mapicha. But kitu real sore se kuchanganyisha. Napigia Shakilo ati dance la lisha. Ni dance ya majuu. Dance ikishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dance ya majuu. Ini dance ya majuu. Ati dance ya kudonjo. Ni dance ya majuu. Dance ikishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu.
Magi magi. Ini dance ya majuu. Nasaka formula. Nisonge wapi nende wapi ndo ni get mula. Joki na njeri masiwa mbona nitafuta. Na vile shere tulipiga jane kalipuka. Akiwa lai nilijipa tanga stenje. Na kwenye mfuko ni nachwani nyuma mbele. Na kila saa ati safari situende. Staki kumari minta jimada na madenge. Kwanza kidogo ni na fever. Nichilke jani nikijimada na FIFA. Weskuma mimi minta cheza na mafiga. Kaime kuna isongeza volume kwenye speaker. Magi magina niko bukla. Na cheki tu mabunda
Uganda na niko maganji makladi ni za Ulaya mimi niko ready ni wapi tunakutana tukazitoke na machaji zikitubamba
dansa kudonjo ni dance ya majuu dance ikishika unazungusha mguu right to the left kuna zungushia juu ini dance ya majuu ini dance ya majuu ati dansa kudonjo ni dance ya majuu dance ikishika unazungusha mguu right to the left kuna zungushia juu ini dance ya majuu ini dance ya majuu
Yo, yo, if I have a dollar for every woman that I've been with, I would have been a millionaire, but that's not the case. It's proper again, church about that comes in the chorus of me.
If I had a dollar for every woman I've been in love with, I would be rich.
And I'm not even telling them.
I would be rich. If I had a dollar for every woman I've been in love with, I would be rich.
You think we've been easy?
I would be rich.
Ask anybody about me.
If I fire me hot girls like crazy, in a 1 week get you down all 20. Me not tell no lie, me don't pass a cent. Me mean a 100, isn't that plenty? Yeah, we don't think I want me telephone come. How the girl and them used to call me. Mothers used to tell their daughters stay away from me. You see that boy, they, him too nasty. If I had that dollar for every woman I'm in love with, I would be rich. I would be rich. If I had that dollar for every woman I've made love with, I would be rich. I would be rich.
I'm billionaire.
One time I made girl in a party. In a day dance, they say girl I'm crazy. Tell me girl I'm going to the washroom, and I will be back very soon. All the time boy me day in a corner, whining on a sweet sexy daughter. Hoping my girl don't come over, cause if she come over, me don't say a murder. If I had that dollar for every woman I've made love with, I would be rich. If I had that dollar for every woman I'm in love with, I would be rich.
That money can't done.
I would be rich.
Yo, Kevin, let's sing for the people then.
And we start to be dog and cat. Me a roof 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 like a dog. Me a tank she a meow. Like a cat she a scratch. Telephone ring up, me girl on the line. Bad scream out the same time. Me girl ask me what's that song. Me say oh, that's literally be jalaya. If I had that dollar for every woman I'm in love with, I would be rich.
I would be rich now.
I would be rich. If I had that dollar for every woman I'm in love with, I would be rich. I'm not proud of what I've done. That's why I have turned my life around. Yes, me put the almighty up front. He lead me away from destruction. I used to be a player, but not anymore. I had enough girls knocking down my door. But since I found the almighty, I will never disrespect another lady. If I had that dollar for every woman I've made love with, I would be rich. I would be rich. If I had that dollar for every woman I've made love with, I would be rich. I would be rich. If I had that dollar for every woman I've made love with, I would be rich. I would be rich. If I had that dollar for every woman I've made love with, I would be rich. I would be rich. If I had that dollar for every
Yes, yes, them for no say this is Lila Ike and right now we're represent for the greatest.
Select that Shogun.
And them know I go on the lion roaring now. Let them know say we don't play. Wheel it, wheel it.
Man!